Okay, Japan it.
Yo, by nature Uganda. Eduka is a song for those in love and always in love. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko. 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 Omulungi walungi wa basajja bonna bakubye obwama. Oginda ne weesala obugoye obunyira nga kapiikoko. Ayi mama nyabo nkenda kufuirako owatali tulo njagala nkulabeko. Sikulimba chuti gogwe nsokideko kakabere masasi sisobola kuvwako. Obulungi bw'obususe kwe benalinda byeko. Bebi nyabo vakulio bikula nsaba limpeko. Labanga were zinse nsaba ndieko. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko. 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 Omulungi wamponya bakozi, wagalanga tunywa kutuzi. Tugende neyo kulu ku mwezi, watefu tewali bakuzi. Baby nyabo sweet ogenda kumenyamu, embeera gyentuseemu si ya bulamu. Anti nejjo nabadde ne mama wamu, nambuuza ndi mulwadde moba mulamu. Nasirikiddemu teri kye namuzeemu, kubanga manyo mukwano gwo gwe gunkyusizaamu. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko. Olinga kamuli kazinge, onyiriranga kanyonyi kapikoko.
Wano tietenga tiemera amani gampwamu, basali tongemeku, baby tfulwemu. Kiz chuto blam kuiremu, abasa wabam peitaka wabulam buleme ireyo. Katike mani ni uidagala, hani mjakubayo. Kwini Dr. Wally, nize nkinamu.